Viswahili mingi jo bro ni bala, msupa kijipa we dai mashallah, 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 mashallah.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Duru ni lazima after kujipulizia, kutishiwa chuma design ya minajia. Ndizi ni mbichi na bado haija ivia, kani vajo itabidi amenikamia. Piga dote ukinyongwa buda utati, kurombosa itabidi mti yange tubidi. Kawe ni msupa itabidi upige gotini, pishe njonga ndom ndom kule tunjoti.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Pasuko kama mika nataka kanini, kana shinda kakimba kanataka kanini. Na mimu nyeji adi sijui iyo ni nini, anakam kwa keja amedunga kamini. Akitoa sofa karibu ashike iyo nini, wakwangu nikamuliza ni nini. Akani show baby nimetoka boda na nimekawia kuride iyo boda boda.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Pate mtaani kina baba na mama, wote wanataka jua ngoma zangu za mana. Tukiriba na mabro yani yetu yetu shada. Nikisha shamali kimetoka mbali, ebu kisikizie ucheki vile nikikali. Mi dani wanga stiki malokali, cheki bro adisi ya tushike makali.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.
Lala, lala,
hakika msai we msho lala.
Lala, lala,
sikishika form tu ni kunyala.